saidlatestmusic.com.
One TM, big salute. Steve like Panago.
Kwame King nigga, eyes on Michael the King nigga. Oh, me couldn't delay my baby. Me couldn't delay my lover. Me couldn't delay my baby. Can't you cry? Me couldn't delay my lover. Ntio kai my lover, queen and no saikona. Then to kwa kubona, when I call you for na lover. Cause I really miss you, babe. Me I want to see your body. Please come back on Olia. Oh my babe, ni kutong delay my baby. Ni kutong delay my lover. Don't delay my lover.
Skip the producer. Steve will like it, but not goes. Listen. Kosioni kutoksa kwana seni zuba ni matokwa ni na yen savana. Miero echwa na yenyan savana. Baby wawona mwali lato auluvana. Inge kuna ni usina mwalizo. Kamkuluza baby ntokuswala mwalizo. Miero echwa ne aa kisizo. Nivata ukuteko na utu ya kapizo.
Ni kutondile my baby. Ni kutondile my lover. Nikutondile my lover. Baby walikunisia vana keni kumisinga. Praise baby come back. Wanaekona na kwa mtu kuzali koko. Baby waya waya. Why kunisia so sure. Please baby come back. Wanaekona na kwa mtu kuzali koko. Nikutondile my baby. Nikutondile my lover. Nikutondile my baby. Kanti ukai. Nikutondile my lover.
Na kulolanga baby na ni mwali tolo. Kulikiwe na ufumane wataa kwa tolo. Anikazuwa kandimane kimazelo. Uipatile kaiwani vulai sapilo. Ubilo waka abu sazivala hande. Kukuta kafani kafavani chingama kande. Kostio ni kutoku sakonda. Nieza inge kulinipila ni anakonda. My baby girl.
Nikutondile my baby. Oh, yeah. Nikutondile my lover. Nikutondile my baby. Kanti ukai. Nikutondile my lover. Katima ni fashanaya. Steve Barotze Viper. Tachivoda rhyme posha. Kavata girlsi. One is God, I got you. Eyo pops in the taxi. Nayaka dancers. One Zechi. Trap Cody. Eyo CJ. Sky Goxy. T Silver, I got you, my nigga.
Nikutondile my baby. Nikutondile my lover. Nikutondile my baby. Kanti ukai. Nikutondile my lover.
Saidlatestmusic.com.